Part 2 of Chinyanja Basic Course. The units in Part 2, like those in Part 1, consist of a dialogue with grammar notes, exercises, and suggestions for transition to free conversation outside of the classroom setting. In Part 2, the dialogues are longer, and the grammatical discussions are more comprehensive and systematic. The dialogues of Part 1 are reintroduced with substantial augmentation in Part 2. And the student will find that certain units have the grammar notes and the exercises in unconventional order. This was a byproduct of the shortage of typing and laboratory materials, and it is hoped that the student will not be greatly inconvenienced by this fact. Unit 41, Basic Dialogue, Dialogue for Learning.
Inu ajoni. Ndinunzu abisko. Inu ajoni. Ndinunzu abisko. Inendine wapisko. Inendine wapisko. Muma gwenchiro yanji. Muma gwenchiro yanji. Timatandiza kubanga mirato ndi misewu. Timatandiza kubanga mirato ndi misewu. Timagwira ntchitoyi pamodzi ndi anthu amene akuidziwa. 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 Iwo achokera ku midzi yonse. Iwo achokera ku midzi yonse. Mumawaphunzitsa kugwira ntchitoyo. Kapena ndinu amene mumagwira ntchitoyo. 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 Timaphunzitsana. Timaphunzitsana.
Dialogue for fluency.
Inu ajoni, ndinunso apisko. Ine ndine wapisko. Mumagwira ntchito yanji. Timatandiza kupanga mirato ndi misewu. Timagwira ntchitoyi pamodzi ndi anthu amene akuidziwa. Iwo achokera ku midzi yonse. Mumaphunzitsa kugwira ntchitoyo. Kapena ndinu amene mugwira ntchitoyo. Timaphunzitsana.
The examples for grammar note 41A.
Ine. Iwe. Iye. Ife. Inu. Iwo. Mumagwira ntchito yanji. Inu mumagwira ntchito yanji.
Grammar note 41B. Personal pronouns with ndi is.
Ndine. Ndiwe. Ndiye. Ndife. Ndinu. Ndiwo.
Exercise 41 AB 2. The goal of this is accurate handling of personal pronouns when substitutions are made elsewhere in the sentence.
Inu. Inu ndinu mereka. Inu. Inu ndinu mereka. Mpunzitsi. Inu ndinu mpunzitsi. Mpunzitsi. Inu ndinu mpunzitsi. Iye. Iye ndiye mpunzitsi. Wapisko. Iye ndiye wapisko. Iwo. Iwo ndiwo apisko. Apunzitsi. Iwo ndiwo apunzitsi. Inu. Inu ndinu apunzitsi.
The examples for grammar note 41C.
Ndinu. Ndinunso. Timatandiza. Timatandizanso.
Exercise 41C1. The goal of this is mastery of the pronunciation involved in the shifting of the stress. Practice using column 1 as the cue and column 2 as the response. Then practice in the reverse order.
Ine. Inenso. Ine. Inenso. Ife. Ifenso. Kudziwa. Kudziwanso. Antu. Antunso. Nchitoyo. Nchitoyonso. Ajogera kumidzi. Ajogera nso kumidzi.
Now in the opposite order.
Inenso. Ine. Inenso. Ine. Ifenso. Ife. Kudziwanso. Kudziwa. Antunso. Antu. Nchitoyonso. Nchitoyo. Ajogeranso kumidzi. Ajogera kumidzi.
Exercise 41 C2. The goal is shifting the stress in complete sentences according to the presence or absence of this same enclitic.
Ife ndife apunzitsi. Ifenso ndife apunzitsi. Ife ndife apunzitsi. Ifenso ndife apunzitsi. Ine ndine mereka. Inenso ndine mereka. Ajon ndiye mpunzitsi. Amsontenso ndi apunzitsi. Ndikudziwa kupanga misewu. Ndikudziwa kupanga misewonso.
Exercise 41 ABC 1. The goal is comprehension of material that is not in the book. Repeat each of the following sentences after the tape and tell what it means.
Ndine wa Pisco. Ndinunso wa Pisco. Aphunzitsi ndi a Pisco. Kodi aphunzitsi akudziwa kupanga misewu? Ndiye mphunzitsi wathu. Kodi azungu onse adziwa kuyendetsa galimoto?
Examples for the grammar note 41D.
Sindine. Sindiwe. Sindiye. Sindife. Sindinu. Sindiwo.
Exercise 41BD1. The goal is mastering the contrast of affirmative versus negative with these forms which have been studied in grammar notes 41B and 41D.
Ndine mlimi. Sindine mphunzitsi. Ndiye mlimi. Sindiye mphunzitsi. Ndife alimi. Sindife aphunzitsi. Ndiwo alimi. Sindiwo aphunzitsi. Sindine mphunzitsi. Ndine mlimi. Sindiye mphunzitsi. Ndiye mlimi. Sindife aphunzitsi. Ndife alimi. Sindiwo aphunzitsi. Ndiwo alimi.
Exercise 41A through D, 2. The goal is flexibility in talking about occupations and nationalities. Listen to the sentences with your books closed and repeat them until you understand them. Then open the book, cover the Nyanja column, and try to give the Nyanja sentences before the tape.
Inu ndinu aphunzitsi. Inu ndinu aphunzitsi. Sindine mphunzitsi. Ndine mlimi. Ndinu apisco. Ndine wapisco. Ndife apisco. Aphunzitsi athu ndi apisco. Kodi aphunzitsi anu ndi apisco? Aphunzitsi onse si apisco. Aphunzitsi athu si America. Si Anglezinso. Ndi Amalawi.
Exercise 41AB1. The goal is automaticity in handling the personal pronouns with or without the D element.
Inu. Inu ndinu mereka. Inde ndine mereka. Inu. Inu ndinu mereka. Inde ndine mereka. Iye. Iye ndiye mereka. Inde ndiye mereka. Iwo. Iwo ndiwo America. Inde ndiwo America. Inu. Inu ndinu America. Inde ife ndife America.
End of unit 41. Foreign Service Institute, Chinyanja Basic Course, Unit 42, Basic Dialogue, Dialogue for learning.
Kodi ino amsonte, mumagwira ntchito yanji? 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 Ine ndimagwira ntchito ya ukalipenta ku Blanta. Ine ndimagwira ntchito ya ukalipenta ku Blanta. Munapunzira kuti ntchito imeneyi? Munapunzira kuti ntchito imeneyi? Ndinapunzira ntchito imeneyi kuzomba. Ndinapunzira ntchito imeneyi kuzomba. Amapunzitsa bwino. Amapunzitsa bwino. Inde amapunzitsa bwino kwa basi. Inde amapunzitsa bwino kwa basi. Ntchito yeniyeni imene mumapanga. Ndi ntchito yomanga nyumba. Kapena yopanga mipando. Ntchito yeniyeni imene mumapanga. Ndi ntchito yomanga nyumba. Kapena yopanga mipando. Ntchito yeniyeni imene mumapanga. Ndi ntchito yomanga nyumba. Kapena yopanga mipando. Ntchito yeniyeni imene mumapanga. Ndi ntchito yomanga nyumba kapena yopanga mipando. Ntchito yeniyeni imene mumapanga. Ndi ntchito yomanga nyumba kapena yopanga mipando. Ntchito yeniyeni imene mumapanga. Ndi ntchito yomanga nyumba kapena yopanga mipando. Ndimapanga ntchito yopanga mipando. Ndimapanga ntchito yopanga mipando.
Dialogue for fluency.
Kodi ino amsonte mumagwira ntchito yanji? Ine ndimagwira ntchito ya ukalipenta ku Blanta. Munapunzira kuti ntchito imeneyi? Ndinapunzira ntchito imeneyi kuzomba. Amapunzitsa bwino. Inde amapunzitsa bwino kwa basi. Ntchito yeniyeni imene mumapanga ndi ntchito yomanga nyumba kapena yopanga mipando. Ndimapanga ntchito yopanga mipando.
Exercise 42A1, goal fluent use of the na tense with appropriate time expressions.
Munapita kuti dzulo. Munapita kuti dzulo. Mwezi. Munapita kuti mwezi watha. Mwezi. Munapita kuti mwezi watha. Kupanga mlato. Munapanga mlato mwezi watha. Chaka. Munapanga mlato chaka chatha. Kupanga msewu. Munapanga msewu dzulo. Kugwira ntchito. Munagwira ntchito yanji dzulo? Kugwira ntchito yanji. Munagwira ntchito yanji dzulo? Lachitatu lapita. Munagwira ntchito yanji lachitatu lapita?
Exercise 42A2. The goal is fluent use of the ma tense with appropriate time expressions.
A John amapunzitsa masiku onse. A John amapunzitsa masiku onse. Kugwira ntchito. A John amagwira ntchito masiku onse. Kugwira ntchito. A John amagwira ntchito masiku onse. Lachiwiri lili lonse. A John amagwira ntchito lachiwiri lili lonse. Kupita ku tauni. A John amapita ku tauni lachiwiri lili lonse. Mulungu. A John amapita ku tauni mulungu uli wonse. Kuchapa zovala. A John amachapa zovala mulungu uli wonse. Masiku onse. A John amachapa zovala masiku onse.
Exercise 42A3. The goal is fluency in switching between sentences with verbs in the ma and na tenses.
Kupanga misewu. Timapanga misewu. Munapanga misewu ingati mwezi watha. Kupanga misewu. Timapanga misewu. Munapanga misewu ingati mwezi watha. Kupanga mipando. Timapanga mipando. Munapanga mipando ingati mwezi watha. Kupanga milato. Timapanga milato. Munapanga milato ingati mwezi watha.
Exercise 42A4. The goal is automatic use of the appropriate tense with each of several time expressions.
Timapita ku tauni loweruka. Timapita ku tauni loweruka. Loweruka latha. Tinapita ku tauni loweruka latha. Loweruka latha. Tinapita ku tauni loweruka latha. Punzira. Tinapunzira kwambiri loweruka latha. Nthawi zonse. Timapunzira kwambiri nthawi zonse. Inu. Mumapunzira kwambiri nthawi zonse. Loweruka latha. Munapunzira kwambiri loweruka latha.
The remainder of this exercise will not be recorded. Notice that lines 4 and 5 of this exercise, which are printed in the book as questions, are recorded on the tape as statements. Exercise 42A5. The goal is use of the da tense with appropriate time expression.
Kutauni. Tidzapita kutauni mawa. Kutauni. Tidzapita kutauni mawa. Lachitatu. Tidzapita kutauni lachitatu. Tandiza. Tidzathandiza mphunzitsi lachitatu. mwezi wa mawa. Ndidzathandiza mphunzitsi mwezi wa mawa. Mlato. Ndidzapanga mlato mwezi wa mawa. Chaka cha mawa. Ndidzapanga nyumba chaka cha mawa. Kugula mipando. Ndidzagula mipando ina chaka cha mawa. Mawa. Ndigula mipando ina mawa. Kutauni mawa. Ndidzapita kutauni mawa.
Exercise 42A6. The goal is fluency in switching between verbs in the ma and za tenses. Notice that the words chaka cha mawa, which appear in the book, have been omitted in the recording of this exercise.
Kupunzira. Timapunzira kwambiri. Mudzapunzira kwambiri. Kupunzira. Timapunzira kwambiri. Mudzapunzira kwambiri. Kupanga mipando. Timapanga mipando. Mudzapanga mipando yambiri. Kuthandiza ana ambiri. Timathandiza ana ambiri. Mudzathandiza ana ambiri. Kugwira ntchito. Timagwira ntchito. Mudzagwira ntchito mawa.
Exercise 42A7. The goal is automatic choice of the appropriate tense with each of several time expressions.
Mwezi wapita. Anthu amidziyi anapanga mlato mwezi wapita. Mwezi wapita. Anthu amidziyi anapanga mlato mwezi wapita. Mwezi wa mawa. Anthu amidziyi adzapanga mlato mwezi wa mawa. Milato yambiri. Anthu amidziyi amamanga milato yambiri.
Part 2.
Kuchapa zovala. John amachapa zovala. Mawa. A John adzachapa zovala mawa. Dzulo. A John anachapa zovala dzulo. Kuthandiza. A John anathandiza mphunzitsi. Tsiku lililonse. A John amathandiza mphunzitsi tsiku lililonse.
Notice that in recording the next to last sentence of this exercise, the last two words of the sentence were omitted. Examples for grammar note 42B.
Sindinapita. Sadzapita. Sidzapita. Sadzapita. Sirimathandiza. Samathandiza. Sanapita. Sanapite.
Exercise 42B1. Goal, the use of affirmative and negative forms in the na, za, and ma tenses.
Kodi ana anajaba zovala dzulo? Sana jabe zovala dzulo. Adajaba zovala mawa. Adapunzira mawa. Sadapunzira mawa. Mawa ndila mulungu. Ana asukulu sama punzira la mulungu. Sana punzire tsikula mulungu wapita. Apunzizi sama punzitsa la mulungu. Apunzizi sada punzitsa mulungu wa mawa. Apunzizi sana punzitse mulungu wapita. Kodi munapunzira chinyanja mulungu wapita? Mudzapunzira chinyanja milungu ingati.
End of unit 42.